yanje so ngiraga abantu tubanitaga namwe mikwaro na ejalu batu ababa tonda kwenesigamye obuzibo bonna kuyonna we birituka tebalire makujja okuduukirira sigenda bukube kutulako obuzibo bonna kuyonna we birituka tebalire makujja okuduukirira sigenda bukube kutulako yennyo okukola empisa ez'obuntu baleme kunkyawa wabula bawala nyerabo ne baagala z'amagombe gammire tebeerabira kale nti nabensi baligireka beeyinudde nti nze ndi omwana afa saate nga nawo bagukomerera tebeerabira kale nti nabensi baligireka balangaze nti nze ndi omwana afa saate nga nawo bagukomerera nze lumbu yatakiina muntu lwaki bamufalana nfubye okukola ebyekisa bwate kale bajja bamufalampa balindire katonda wange olumwali mpita baterekeze okukola embaga balira bwe bali babamukoje nze lumbu yatakiina muntu lwaki bamufalana nfubye okukola ebyekisa bwate kale bajja bamufalampa balindire katonda wange olumwali mpita baterekeze okukola embaga balira bwe bali babamukoje. Era mukama nzije mu nsi eno mazima nja kwesiima sigenda kuwulira siri munenya n'olugendo lwa buli omu kyekyo mmanyi teriba yangenda magomba lunadda wano wadde kambe nagagga oba muganda oba munnalwanda kyekyo mmanyi teriba yagenda magomba lunadda wano wadde kambe nagagga oba muganda oba munnalwanda oba otyo omulamu teweerabira nti wano twajja bugenyi okuvanga bwe tuli ffenna ku bugenyi nze ŋŋamba nti twagalane tujjewo ebikolwa byonna ebibuza eddembe muganda wange komya okumpalana kubanga nange nakolwa katonda tujjewo ebikolwa byonna ebibuze eddembe muganda wange komya okumpalana kubanga nange nakolwa katonda nze lumbu yatakiina muntu lwaki bamufalana nfubye okukola ebyekisa bwate kale bajja bamufalampa balindire katonda wange olumwali mpita baterekeze okukola embaga balira bwe bali babamukonye nze lumbu yatakiina muntu lwaki bamufalana nfubye okukola ebyekisa bwate kale bajja bamufalampa balindire katonda wange olumwali mpita baterekeze okukola embaga balira bwe bali babamukonye nze lumbu yatakiina muntu lwaki bamufalana nfubye okukola ebyekisa bwate kale bajja bamufalampa Balindire katonda wange olumwani mpita Baterekeza kukola embaga Balirebe bali bava mponye Balindire katonda wange